Catchimsafi.com.
It's Kobe.
Sema unataka nini? Twende tuone. Twende tuone.
Mr. LG.
Sema unataka nini? Unataka nyumba au nikupe Lamborghini? Nikupe sahari ama nikupe madini? Nikupe bahari ama nikupe deni? Sema unataka nini? Unataka nyumba au nikupe Lamborghini? Nikupe sahari ama nikupe madini? Nikupe bahari ama nikupe deni? Wewe ndio babu wangu mimi, kipindi sina tulisa lalaga chini. Maisha magumu tukaishi kwa imani, nakupa na vyeo wewe ndo mama mgwani.
Hasa everybody do me, do me, do me, do me, do me, do me, do me. Nasema do me, do me, do me, do me, do me, do me. Everybody do me, do me, do me, do me, do me, do me, do me. Nasema do me, do me, do me, do me, do me, do me.
Usutu nazima, mamba kumazito kia pima. Ah, uwezo sina, nige kuonga madina. Nata hii dunia, ito kwa lako jina. Uwezo sina, nige kuonga madina. Nata hii dunia, ito kwa lako. Nasema roho yangu ni, tamu yangu ni, roho yangu ni. Jamu yangu ni
hero yangu mi, jamu yangu mi,
haro yangu mi, jamu yangu mi, haro yangu mi, jamu yangu mi.
Hayapiti masala dakika mbira kukufikiria. Naomba nkupeleke kwetu kama mafamilia. Minapenda napo kwitani we unanitadia.
Mzura sura paka shepu we umebarikiwa. Hayapiti masala dakika mbira kukufikiria. Naomba nkupeleke kwetu kama mafamilia. Minapenda napo kwitani we unanitadia.
Nikupe moyo chukua, nikupe figo chagua. Kama sumu ishaniua, ishaniua, ishaniua. Maana
naona raha sana juu yako. Ukinuna napagawa, ukicheka niko sawa.
Naona raha sana mwenzako.
Mgonjwa nataka dawa, nakuota nikirara. Nasema roho yangu ni, tamu yangu ni. Roho yangu ni, tamu yangu ni.
Roho yangu mi, tamu yangu mi.
Roho yangu mi, tamu yangu mi.
Roho yangu mi, tamu yangu mi.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.